ngiyadelela ushumpelo bazongibukela notangari ngiyadelela panda otherwise uzobhize stand on your own uyeke look slice wawa fana nelang once you set next day fana rise if you manje angiboni dead atwana sokuminimize fala ngesitele samakoya is it to samsung lawyer ubheke mangiphumelela abaningi bazongilandelela timtelela nama
Yeah.